loolamaha kamaalka jidragulu ayaa ballan qaaday inuu malaayiin qaxooti suuriyaana uu ku celin doono dalkooda uuna ka ilaalin doono dalkooda khataraha argagixisada. Kilijidragulu oo udub dhexaad u ah inuu diiradda saaro dimuqraadiyadda iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee Turkiga ayaa falcelin u ah guushii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee wareegii koowaad si dirqi ah ku sheegay inuu helo madaxtinimada. Kansel Kuki waxa uu ka tirsan yahay Istanbul Economics Research oo ah shirkad rayo ururina.
This identity whereby Turkey is strong with many enemies at bay and that you know anything else is secondary.
Aqoonsigan uu Turkiga ku xoogan yahay cadow badan ayaa ku sugan, waad ogtahay, wax kasta oo kale ayaa ka dambeeya booskan cusub ee Erdogan uu siiyey qaranka Turkiga ama aragtida ugu yaraan. Marka taasi waa aqoonsiga lagu doorbidayo dhibaatooyinka maalinlaha ah.
Erdogan ololihiisa waxa uu isticmaalay muuqaalo been abuura oo si naxariis darro ah loo sameeyey, kuwaas oo la sheegay in ay muujinayaan hogaamiyaasha gunugoosadka Kurdiinta oo ku faraxsan. Kilijidragulu muuqaalada ayaa soo muuqday xilli Kilijidragulu uu taageero ka helay Salahatin Demirtas, hogaamiyihii hore ee xisbiga PKK ee taageersa Kurdiinta. Taageeradaasi ayaa waxay fogeysay qaar u xaglinayay xisbiga CHP ee Kilijidragulu, sida uu yiri Atila Yesilada oo ah falanqeeye Turkiya oo qaabilsan Global Source Partners.
Kilijidragulu's close attention to Kurdish problem, his reception in Kurdish areas, Demirtas constantly tweeting support for Kilijidragulu.
Kalishtar Oglo wuxuu fiiro gaar ah siinayaa dhibaatada Kurdiyiinta. Soo dhaweyntiisa aagga Kurdiyiinta ee Demirtas waa dogtahay taageerada joogtada ah ee Twitterka ee Kalishtar Oglo, oo laga yaabo inay qalbi jabisay wax badan oo ka mid ah saldhigga codbixinta xisbiga CHP. Taasi waxay keentay falcelin wadaniyiinta ama garabka wadaniga ah ee CHP dhexdooda ah.
Falanqeeyaasha ayaa rumaysan in qaar ka mid ah taageerayaasha Kilijidragulu ay u wareegeen musharaxa mayalka adag ee madaxtinimada Sinan Ogan, kaasi oo helay 500% si la yaab leh. Ogan ayaa hadda ku taageeraya Erdogan doorashada madaxtinimada ee ku-celiska, laakiin ma cadda saameynta taageeradaasi ay yeelan doonto. Kansel Kuki oo ka tirsan Istanbul Economics Research ee shirkadda ay ururina.
He has a mixed support base and I'm not sure if he can.
Marka isaga Sinan Ogan wuxuu leeyahay saldhig taageero oo isku dhafan, mana hubo inuu dadkan u jeedin karo hal dhinac iyadoo aan loo eegin dadkan rabitaankoodii hore.
Iyadoo codbixiyaasha Ogan ay u tartamayaan, Kilijidragulu ayaa hadda si aad ah waxa uu uga taagan yahay ammaanka, isagoo wacad ku maray inuusan marnaba gogosan la geli doonin gunugoosadka Kurdiyiinta. Laakiin tallaabadan noocan ah oo kale ayaa fugin karaysa codbixiyaasha muhiimka ah ee Kurdiyiinta. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in Kilijidragulu uu halis u bareerayo. Sisin One waxay ka tirsan tahay bugga wararka Politico.
We have to start all over again from just scratch one, actually. And he has to convince others. Also, he has to convince...
Kilijidragulu Oglu waa inuu mar kale hoos ka soo bilaabaa dhab ahaantii, waana inuu dadka kale qanciyaa. Sidoo kale waa inuu qanciyaa Sinan Ogan oo ah dhinaca codbixiyaasha wadaniga ah. Dabcan, waa inuu Kurdiyiinta garabkiisa ka ilaaliyo. Marka tani waa dheelitirnaan aad u jilicsan, suurtagalna ma aha, laakiin aad iyo aad bay uga adag tahay wareegii koowaad.
Laakiin iyadoo maalmo kooban ay ka harsan yihiin ololaha, waqtiga waa ka soo horjeedaa Kilijidragulu isagoo doonaya inuu soo xiro faraqa u dhexeeya Erdogan.